Kutoka Monday, Tuesday, nisikusahau Maulana. Ikifika Friday, Sunday, kanisani niwe ibada. Kutoka Monday, Tuesday, nisikusahau Maulana. Ikifika Friday, Sunday, kanisani niwe ibada. Basi cheza day, dance day, ukiweza day, kama Daude. Cheza day, dance day, ukiweza day, hata kide kide. Tunalala amka, lala amka, Yesu anapepea. Tunalala amka, lala amka, siji kutumbea. Tunalala amka, lala amka, Yesu anapepea. Tunalala amka, lala amka, siji kutumbea.
Maisha yasizidi ni kusahau Mwenyezi Baba. Userebu burudani ni kusahau na Yesu Baba. Nisiwe kama mwana mpotevu, nifanye mwaminifu ka Josefu. Nisiwe kama mwana mpotevu, niepushe majaribu ka Ayubu.
Basi cheza de, dance de, ukiweza de, kama Daude. Cheza de, dance de, ukiweza de, hata kide kide. Tunalala amka, lala amka, Yesu anapepea. Tunalala amka, lala amka, siji kutumbea. Tunalala amka, lala amka, Yesu anapepea. Tunalala amka, lala amka, siji kutumbea.
Nioko toka Monday, Tuesday, nisikusahau Maulana. Ikifika Friday, Sunday, kanisani niwe ibada.
Basi cheza day, dance day, ukiweza day, kama Daude. Cheza day, dance day, ukiweza day, hata kide kide.
Tunalala amka, lala amka, Yesu anapepea. Tunalala amka, lala amka, siji kutumbea. Tunalala amka, lala amka, Yesu anapepea. Tunalala amka, lala amka, siji kutumbea.
Nioko toka Monday, Tuesday, nisikusahau Maulana. Ikifika Friday, Sunday, kanisani niwe ibada.
This is Paulo. Yeah.